And the second thing is the people and God in John chapter 3 verse 16 we see.
Na katika injili sasa ya Yohana 3:16
God so loved the world.
Anaposema Mungu aliupenda ulimwengu.
It doesn't say about the stones and trees and things like that.
Hapa haiongelei juu ya mawe, nyota na vitu vingine.
Of course God loved it because it is God's creation.
Ni kweli Mungu anavipenda vyote kwa kuwa ameviumba.
But he gave his only begotten son not for the trees and the animals.
Lakini hakumtoa mwanae pekee kwa ajili ya miti na mawe. Hapana.
He gave his only begotten son for the people of the world.
Alimtoa mwanae pekee afe msalabani kwa ajili ya watu wa ulimwengu.
So first it is the earth and the second it is the people of the world.
Kwa hiyo maana ya kwanza ya neno ulimwengu ni ile sayari dunia, lakini maana ya pili ni wale watu wa ulimwengu.
And the third meaning is the world system.
Na maana ya tatu, maana ya tatu, sikiliza, maana ya tatu ya ulimwengu ni ule mfumo wa ulimwengu. Mfumo, naomba ushikilie sana. Maana ya kwanza ya neno ulimwengu linapotumika kwenye Biblia ni ile dunia sayari. Maana ya pili ni watu, Yohana 3:16, lakini maana ya tatu ni mfumo wa dunia.
And in 1 John chapter 5 verse 19,
katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 19,
it is said the whole world is in the power of the evil one.
Anasema ulimwengu wote uko chini ya mamlaka ya yule mwovu.
These are the three different meanings for the world.
Kwa hiyo sasa anaposema hilo neno kwamba ulimwengu mzima uko chini ya mamlaka ya mwovu, ana maana ya hii cha tatu, ana maana ya mfumo wa ulimwengu ndio uko chini ya mwovu, sio ile sayari, sio watu wote. Mnaelewa eh? Usipende dunia ina maana usipende mfumo wa ulimwengu.
Hallelujah.
Hallelujah.
So the first two things, it is not dangerous.
Kwa hiyo yale mambo mawili ya kwanza, zile maana mbili za kwanza sio hatari.
You can love the physical world because it is created by God.
Unaweza kuipenda dunia, yani sayari, maua jinsi yalivyo na miti na milima, inapendeza. Maana imeumbwa na Mungu, unaweza kupenda hilo.
You can love the trees, the flowers, you are loving the flowers, the animals, everything.
Yes, unaweza ukaipenda miti, unaweza ukayapenda maua, unaweza ukapenda wanyama, hiyo ni Mungu ameumba.
And I'm so sad when these people who are foreigners coming here in Africa and cutting all the wood. I'm so sad, yani, because it is God's creation.
Ninapata uchungu sana watu hao wanaokuja kutoka nchi zingine wanakatakata magogo yote huku Afrika na kuyachukua kwao. Ninapata uchungu sana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Because it's God has given you. That is the biggest, one of the biggest treasure of Africa. It is the jungles.
Yes, kwa sababu hii ni hazina Mungu amewapa. Na moja ya hazina kubwa sana ambayo Afrika mmepewa ni misitu na mimea hii. Lakini watu wanakuja wanakata kata, wanabeba magogo, wanawaachia jangwa. Mbaya sana.
Hallelujah.
Hallelujah.
So you need to love the world, that is the things of this world, because it is creation of God.
Kwa hiyo unatakiwa kupenda ulimwengu, yani hiyo uumbaji wote wa Mungu. Ni lazima upende kwa sababu ni Mungu ameumba.
And certainly you need to love the people of the world because it is God who created the human beings, and also it is the people that God loves most.
Na pili unatakiwa kuwapenda watu wa ulimwengu huu. Maana ndio maana ya pili ya ulimwengu ni watu. Kwa sababu hawa watu Mungu ndio kawaumba.
I certainly believe God loves India.
Naamini kabisa ya kwamba Mungu anaipenda India.
You know why?
Unajua kwa nini?
Because India means people.
Aha, the word India means people.
No. Uh-huh. India is okay. People. Okay.
Kwa sababu tunaposema India inamaanisha nini? Watu.
So God loves India.
Kwa hiyo Mungu amependa India.
Not because anything of India or system, nothing like that, but God loves India because it is full of people.
Mungu haipendi India kwa sababu ya mfumo au kitu kingine chochote, lakini kwa sababu India imejaa watu.
It is 1.2 billion people, that is 1,200 million people lives in India.
Kwa sasa India peke yake ina watu bilioni moja na milioni miambili. Yani milioni elfu moja na miambili. Bilioni elfu moja na miambili au bilioni moja na laki mbili.
Hallelujah.
Hallelujah.
So God loves India.
Kwa hiyo Mungu anaipenda India.
Because India is full of people.
Kwa sababu India imejaa watu.
So God loves people.
Kwa hiyo Mungu anapenda watu.
You also need to love people.
Kwa hiyo na wewe unatakiwa uwapende watu.
You need to love the people of Africa.
Unahitaji kuwapenda watu wa Afrika.
They are so precious in the eyes of God.
Yeah, ni watu wa thamani sana mbele ya macho ya Bwana.
Jesus says that this one soul is more precious than the whole world.
Yesu alisema ya kwamba nafsi moja ina thamani kuliko thamani ya ulimwengu mzima.
Hallelujah.
Hallelujah.
If that is the case, how many people are perishing without Jesus and how precious they are in the eyes of God.
Hii ndio maana inaleta uchungu kuona ya kwamba ni watu kiasi gani wanaangamia leo na watu hawa ni wa thamani kiasi gani kwa Mungu.
But now, even though you can love the earth and also the people, you cannot love the system of the world because it is all under the power of darkness, that is Satan.
Sasa pamoja na kwamba unaweza kupenda ule uumbaji na unaweza kuwapenda watu, lakini hutakiwi kupenda ile mfumo wa ulimwengu. Wangapi wanaelewa naposema mfumo? Mfumo, system, mfumo. Mfumo wa ulimwengu kwa mfano tunaouona sasa ni washerati umejaa, ni ulevi umejaa, ni mauaji yamejaa. Hiyo ndio maana ya mfumo.
Hallelujah.
Tamaa na vitu vingine, hiyo ndio mfumo wa ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kaipenda sayari na miti, ukawapenda watu, lakini hutakiwi kupenda mfumo, yani utaratibu ambavyo dunia inaendesheka, hutakiwi kupenda hicho.
Hallelujah.
Hallelujah.
So we Christians, we are a Christian is the member of the human world.
Sasa Mkristo naye ni sehemu ya ulimwengu huu.
I am a Christian. I am a member of the human world.
Mimi ni Mkristo. Yes, nimeokoka, lakini bado ni sehemu ya ulimwengu, yani naishi hapa hapa. Yesu hajaniondoa. Niko huku huku kwenye mfumo huu ulioharibika.
And I live in the physical world.
Kwa hiyo na ninaishi katika ulimwengu huu huu unaoonekana.
But I do not belong to the world.
Lakini pamoja na kuwa niko hapa, mimi sio wa ulimwengu, sitakiwi niwe wa ulimwengu.
Because the system of this world is under the authority of the devil.
Kwa sababu mfumo wa ulimwengu huu uko chini ya mamlaka ya yule mwovu.
He is called the god of this world.
Yeye Ibilisi anaitwa mungu wa dunia hii.
Just as Holy Spirit is using his people to fulfill the desires of God in this world, mm-hmm. Holy Spirit is using us, his people, to fulfill
Roho
the will
mtakatifu,
of God.
Sasa, Roho Mtakatifu anawatumia watu wake ili kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika ulimwengu huu ulioharibika.
We are his people.
Sisi tu watu wake.
So the Holy Spirit is using us to fulfill the will of God in this world.
Kwa hiyo Mungu anatumia Roho Mtakatifu, anatumia watu wake, yani sisi, kuyatenda mapenzi ya Mungu katika ulimwengu huu.
But at the same time Satan has his people.
Lakini wakati huo huo Shetani anao watu wake.
And he is using his people to corrupt the world. To fulfill his will in this world.
Na Shetani naye anatumia watu wake ili wayatimize mapenzi ya Shetani katika ulimwengu huu huu.
And the Bible says unsaved people are children of the world.
Yes.
Unsaved people are.
Na Biblia inasema wote ambao hawajaokoka, hawajampokea Bwana, ni watu wa ulimwengu huu.
In Luke chapter 16 verse 8, Jesus says that the children of this world and the children of light.
Katika Luka 16:18, Yesu anaongea juu ya watu wawili, watu wa ulimwengu huu na watu wa nuru.
So we are children of God and the other people, unsaved people are children of this world.
Sisi ni watoto wa Mungu na watu wengine ambao hawajampokea Yesu ni watu wa ulimwengu huu.